Yanda joy mintaji chapande tati habaruji studio kalangue fulfulde dimi alinyali Abdul Muni yottinta e modon. Sembe habaruji mede hande ni halando wartirde bolum andinore hadude himbe yilade duni fa hande jamma ko CNSP sigila joddini duni fa hande do der hubere meden nyame denda e kapo kula redu leddi mede en kalandun fa hande do darnol golle ambassade rube leddi Niger ta be ton andan der leede nay godo. En kalandun fa hande do yadu yeso hebanu har ko dartudun fa hande lata bal ittodira ko fijoji jeu de la francophonie ko nodde ton dam bal duni fa hande ko pelle U20 yewter pindinol meden studio kalangu hande dun fa hande wadata na do bogu esirako adi do CNSP fed sogeji jipimbe lamu do enden ni leddi Niger general Tiani Abdourahmane kenga duni fa hande o darni golle ambassade ruji leddi Niger tawabe leede nay godon duni fa hande dun du kandu fa hande der mun no tawaye biete do madame Aishatu Boulama Kane to andan tawado leddi France Liman Kiari Tingri leddi États-Unis Alat Mogaskia leddi Nigeria e Sidiku Zakaria leddi Togo kenga tati lewru utto hitani du ujdan didi e laso e tati andinore CNSP wartiri bolundu ni fa hande andinore hadude himbe yilade jamma nangude du ni fa hande yande sapo didi warde yande joy subaka kenga du ni fa hande ardido feddede enden du ni fa hande wali ardangal garde national e gendarmerie be leydi Niger colonel Ahmed Sidien kandu ni fa hande ardina orgal sogeji garde national leydi Niger colonel du major Karim Ima Abdoulaye Doune fa hande kan ardina orgal gendarmerie leydi Niger. Kenga chaka leydi Niger Doune fa hande kerol chaka leydi Niger e leydi Benin kan Doune fa hande no tawano mabbi dan no to andan ni to andan gayano kawludo dun andan do inde studio kalangu to andan ni haliri o wi'i ko loreji mawdi di andan kan en gonno jaha no garta mu dun kada ndun fa hande loreji pamar yandan e motoje andan no jaha no garta chaka leede didi andan nani ko fadel alu andan ni lilo min subako andan ni ko firta dengal fulfulde
e lalle
non jati wakati jugo der er goto ibe acca jon en motoje e bitto ibe jaha ibe gara kilogum de neddo yahima sai kerol gul mabbe de neddo darake oyata sai gor firti gonga jon en motoje e loreji pamari e bitto tobe koyde ibe pirtane lawol gol wakati warde wakati
wallahi fondaw
wallahi mabugol ono lawol kerol gol enda gacce mawdo no wadna leji sakuro dun latake billori tiagal ko Niger kam law munu to jokay gayti o fedna har benen ton en
se kay gat
itere menena go zere zere
le muji leji men non do enda no fandi fandi nokko fuuni mi ngaddo pato balde joyi law ngol ni on ombi ala Niger okay wala fu basi har benen toni non woni kankay wala no wada fe seeda kala sabu den yande sappo go yar fe ceer jama be on tan no wada leer goti be mbitto de joni okay be mabbudul non lay lay lay
mono ay kada
jeddire gada jippinol lamu Bazoum Mohamed do enden ni leydi Niger sogeji leydi Niger duni fa hande der mudun golle de gadi enden ni waddi ko bankile de duniyaru wi darni balla cede fu ka woni no waddana gomnati leydi Niger seni balla ka fedde de enden wonno waddana kampaneji tawade e jonde do ko habor o duni fa hande no tawado weccu internet banki o enda cede duni fa hande ko watta milliard go e feccere cede dollar duni fa hande kan woni banki o enda adi hokkude gomnati leydi Niger jar cede duni fa hande gomnati leydi Niger hebi milliyoji chapande keme jeddi e chapande tati e nati he jungo mudum ila fudorde duni fa hande lewru hitande dubugina didi e laso e tati FMI duni fa hande darni balla ka wonno waddana leydi Niger de andan o wi duni fa hande fedde de hannude haliri dun ni de darnay balla mudum fufu no andan amaide jeutinade no mara leydi Niger de andan yehiro ta balle cakitide de duni fa hande de en dari nyamri cede mudum beydake sanne misali duni maro do enden leydi Niger tawi duni fa hande de en dari sadon ngom fu hebaaki ko wadda cede nyamri di enden ni beyde hanno Alaji Ousmane Manga Issoufou ardido MPCR region di fo enden ni halir nani ko wi'i ko mani Moussa waddi fitade ngal fulfulde
abuni wadde be kamata
woni non ko wadai ba sedda dum handadu gan nyamdu hindu dun no wodi idun resanibe hana joni dun soda denne lawol foni wala ko dum identity cede bani Allah wadi jomun no wodi aremun porno resi coggu hindu nonni denne dalila gon foni wala ko cede nyamdu beedi dane sakuru kiloji noga e joy ko maro ko wonno demmun ujinaji didi e kemen nay handen du walana ujinaji tati kemen didi wala kandun sonniti der fi o talkaabe kamben tampata no handi lumobe e jurmo talkaabe leedi din min fu hauti e mayri no doje e ga nammi fedde ko lumobe leedi no handi be tefa be kalda e lumobe do ko waddanta himbe ho yirna
kaw sawki
lumo hubere dirku departement bilma dun fa handen talata bitti do en ngul ummi der mo bonandaji kewdi dun fa handen gadi micintenen dun fa handen ko lumo go en dan dudal himbe departement on dan buri warde nyamude Isufu Omar mo fedde daranide hakke himbe to en dan ni nanni ko wi ko an sekari mo defirta dengal fulfulde
himbe dillo wombe leydi kambe goni no defa pumari der nokkure mabbe den don no hite gen fuddi foto diri hendu no wodi nge nyaami yaade der buti gaji himbe baway barine gas kai essence funo tawa don e dum wadi barol maggi heppori himbe bononda ko wadi der gulo hite ge no bura milloniji keme didi ko burta do sakuji gauri keme joy no wodi do lore makka go ko hite gen yaadi mangaja to are ko nyibirti sonneti dum fu hite gen yaadi e mun gonga wuno non ko welira he berne bas gan hite gen nyaami lumudir
HCME fedde leydi Niger hawjine mujjina fondita golle gomnati nadu faande bien biroji gomnati den dan ni jeddire wittina de andan wadi hawrina yewtinaade laabi ko watta dun faande himbe acci garbinol do laabi ko nan wadde don nan tondun faande do so hawrina de andan wad anani ko moa binta ardiɗo der ministère du leydi Niger on dan fi umotobe leede mu enno jaha Yasin wi'i ko Awsi Abdourahmane waddi firta de gal fulfulde
la raison essentielle
ko sabi gonnati noydi duru didde fi o enda kawon dengi ko no fili en ko no wada misal dar leede takki den to bibbe leedi Niger tawano gada garbinol sanne ko no bonna inne leedi Niger gonga ardibe leedi galan nana beldum fi o enda ba sedda kanjun sabi premier ministre hoji labi duru didde fi o enda ga hebande dum mosola ko watta dar leedi Niger dum acci wadude garbin
eradiquer totalement la mendicité
de ndari ni hitane hikke bu andan ni fa handen dungu mudun ni to andan der region di fami sali duni ingingimi hikke ni dungu bu andan jipporaki no wodiri dundun don waddana du robe dun fa handen sadon nangan durude den den gala hudo ko dabaji den den nyaa nani ko ardo Hamza Mahamudu ardido fulbe le ko wi'i ko main Abdullahi waddi firta den gal fulfulde
minon matala gene nangi min ton gada sheedu gene marde mi re'i keba sa'anyo min dungu fuddi dungu e darake dungu wala mardi taraki kerul kerul fu mardi taraki di hauti dulum saaka ke wala to di fa'ani yeso wala bawo wala woyla wala fobbina wala bi'a indi don taddari di wala ko di nyaama e min gidi min badane tayma ko koda dum sa'anyo min turano e gari lekko hanjum ne matala amin gene de den hanjene ngala hanje min tefata ndiyam dam fuddi wade amma gene bada dum fu dum yoori ba wada ma hashu gene den de bada de rawani e ngala komi kota kota dama ndiyam tawade to joni mardi don taw wadani himbi ayido heba gene hanjum ne min keba da min badane taymako e meri dum wadna min taymako koda sa anyu min keba min tinna igo to duya dum wada ogari dum wada rogon Allah wittino da am ndiyam mardi heba to dari
fedde latobe bal mena U20 leydi Niger ni no tawaton enden Kinshasa to fijoji francophonie lawol jena bulla alarba dun fa handen be kebi jalorgal do U20 mo leydi Liban joy e bolun dun dun fa handen de en dari fedde mena U20 de enden ni handen no tittinkini ko watta de heba yaadu yeso der fijoji di enden ni hano Abdourahmane Issa Maiga e kintino mabbe o enden ni halir nani ko wi ko yawale Abdul Mumin waddi firta de gal fulfulde
on vient de finir le match on vient
gagner
mais timini
la to balgol min kebi du konna ni min jaleke Liban min gattibe biji joyi de gattafe gotel ne golle lobbe won ko waddo enda mi mili ni hono wakati min ko Cameroon jalno min enda min chakiti min ummintini golle amin ko min kebi jalorgal ngal jidangal den sey tammi yetta sukabe la to balben dum latake du konna ni hono ko yarto min yeso weltardu no yaade leydi di fu den joni okay min jam min feccer derde min latti droit e Cameroon don enda min gomi ni ndara min keba jalorgal lobbal ko watta ko jokka min jaa min jotto fa hantode lato balgol to min tewtoyto tammal darje mangal ngal kangengal en
cherche la medaille d'or.
Denno naabi en ni jamanu denno o duuni fa hande umma torede no siri de wulude suka debbo no yarano saarobe suka debbo en den ni bogu demal be noddatana ni higiraare mabbe duuni fa hande be gara wallirde be en kettino yewtere Ibrahim Abdina e Musa Bukari Kanda ko firta dengal fulfulde
fantinami ko woni bogu esragal
wokan erga be zardon
ko min andudo illufina tama den deni neddo no wodi biddo debbo ko gorko gon wari wiide no yidimo ma dewlimo no haura bandiraabe mu yarande abba suko on bogu demal ko esira deni be ngeyi do kolle suka debbo on e higidun no nyallanto bogu demal don nyamta e si on do no wadan bawde mu fu defude nyamduri hirsude dabaji waddande jama amma hatta esiraɓe makko ɓen no ittante ñamdu mu en feere yaranede wuro amma ɓe ñamta to bogu demal ɗon
amma isin wanzurani
bogu esragal ɗum e woni nafaka mum
nafati wati kul
nafaka tawaɗo nder mum woni nde arimi ɓiya debbo ko jokolle jiɗɗomo o wari reman dema nden ne illiɗon a heɓi nafaka ɓiya debbo ngam nden mum seni arimi ɓiɗɗo debbo fuu a yitana ko hunde fuu woni a haɓay ɗum saabi ko nimɓe nden illukenmeɗa ɓiɗɗo debbo to heɓi ƴamoɗo jokolle jiɗɗomo on no hollete ko saabe makko no garan gollan ndema
woti nafaka gon
fina tawa o ba joni yiɗum waɗe
konaegin kinen sika
nder wakkati mo taweɗen hannden o bogu e siragal wala ka denda amma ko higiraku no heddici woɗi a heɓta e siyo ñallo no gollana e siɗum gorko heppa ñamde nder leydi amin ɗoka woɗi a yaranta esa bogu demal dey aɗa nodda higiraɓe ma gaɗon nayo ma jeegon remonoyde esa amma nden ko neɗɗo yaranta e siɗum bogu demal ɗum a ñamta ɗum ɗon ɗum hunde teddegal noon nden e cemtodirol ko nden ɗum wala hande
ɗum ha wodi asino honkona
e guiɗe mo ɗume waddi bayle ɗe
zaman hande o sukaɓe ummatore gollal sembe hero mum woni ɓe jiɗa nder wuroji fuu ɗi jaaɗa ko neɗɗo goto rematano guesa gota a tawan ko watto nimɓe tato nder magga ɗiga joobini seni en ƴeewi himɓe ɓuytiri e gollal sembe ɗon sanne ndene sukaɓe gatta hakkilloji mumen e gollude leydi gande ni ɓe golli nde allah jaɓi lamɗo no huncanamɓe
teddegaa
bandiraɓe hetinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmetako ma komin dilla ɗum fa hande mi miccintina on ko yande jeegom e mintaji sappo e joyi batu joɗa kalen kokkoɓe habaruji studio kala ngu waɗan moktar hamadoudou kan ardoto batugu ende mi accan gungu mamman ɗen tani yettina habaruji hawsankora e muɗum
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu alasara yande joyi dow radio ji ɗi gollititto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fo fotten faada studio kala ngu yaadu leydi Niger
kettine kibaruji studio kala ngu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jaɓata fey muɗum so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓoto buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kala ngu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store
difa do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
maraɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm studio kalangu